magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan horumarinta ganacsiga yararka ah. Waxaa tababarkan goobjoog ahaa madaxda wasaaradda ganacsiga Koonfur Galbeed iyo ganacsada yararka ah ee magaalada baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Koonfur Galbeed Yacquub Isxaaq Xuseen ayaa ka warramaya ujeedka tababarkan.
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Koonfur Galbeed mayba farxadan ahaa inay daah furto tababar lanka talagalay dadka inay laka dhiirigeliyay arrimaha ganacsiyada siyo ganacsi kooban lada fadeen ilaa ku dhawaad 100 qofood iyo geekmeymayba aan furnay tababar ka saabsan horumarinta ganacsiyada. Tababarka mayba in iska jar ahaa koo bilaabay koo dhexdhexaad ah kaasoo dadka laka baraw 10 badan iyo xirfado meel raay muhiim ah sidii ganacsiyo ka bilaabo fadeen. Waxyaabaha ka muhiimsan dadka xirfadooda barada doonaan may ku mid ahaa inay la fahansiiyey basic concepts-ka mise mabaadiida aasaasiga ee ka saabsan ganacsiga walba uu sameeyay, sida lan diyaariyo budgeting-ka mise miisaaniyadda ganacsiga ka shaqeeyo. Waxyaabaha muhiimka ah inay qofka fahansanaado saas lamid may kaloo la barada doonaa walanka saw marketing strategy sidii dadka macnaha suuqgeyn ka sameeyay fadeeno meel ilaa badeecadii oo ku gada fadeen dadka customer-ka ah. Waxyaabaha kaloo laga barada doono muhiimka ku mid ah customer care-ka sidii koran ka qaada fadeen ma islana xirfadahaas iyo haano kale oo badan meeba laf dhabarka ayna horumarka ganacsiga horumarka dhaqaalaha Koonfur Galbeed meere jeeyane ahaa dadkaas tababarka geekan bilaabaday inay ku faa'iideysadaan muddo tababarka dareere kadib tababarka markii dhamaysadaan wasaaradda meeba la raadi doontay waana hirgelin doontay inay helaan maalgelin yaryar oo laka dhiirigeliyo sidii ganacsi ka bilaawdo fadeen. Runtii si isin la socotaan wasaaradda may ku mid tahay wasaarado ku shaqeeyo arrimaha developmentalka, marka maadaama waqti dheer dadka may leeraay haayeen dad oo ka tirsan mucaawine iyo walkale geeka qorshaanka muhiimsan may buu ahaan dadka sidii iyo waliyaha ka saarada fadeen wasaaraddana ka kaalmay fadhi yoolaa ku bilaabo qofka inay walahabara markii walahabaroona kadib haddana walaayi la habara si uusan dhaqan gelin fadhi maalgelin yar lan sameeyay.
Wasaaradda ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa wado dadaalo lagu taageerayo laguna kobcinayo aqoonta ganacsatada yararka ah ee magaalada Baydhabo.